Na banana. So, what you want my banana? Wait a minute, let me see you do the dangana. Nah, bila kuna tuzipanga nana. Mbio yako ya full backside ya nana. Kuliko kunitana na kana na J-Cash ni mbo ni nana na.
The way you shake your musa na na na, nikafika nikudanga na na, kalusi ba mwe chinsu nene na. Beauty girl munga bele yo go na ma, sino tele ni kamba veni o na mama tako ya na na nyona na na. Black table ni kacha na na, sima sole na yavona, bongo vina vina nishana musana. Hater, come to laugh ye, unosha na shachani we wabe chimona. Mwanga ni magodwe kuchumpilana Ikasila mabweza mwana
DJ, chalila chikweze mwana
Mwanga ni paduita chikongana Bampa chupampa mwana fienuma Mwanga ni mbepo ni tutuma
2x2 ima sukuma
You got me singing na 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 Kulia fotana na na Come and get this banana na na Tebalaza wanipela mutina